kampuni y'ebyempuliziganya ya MTN Uganda ewadde essomero lya Lucky Kids Academy eweyogerere emmotoka kapiata ekyo kecya drone oluvannyuma lw'okulondebwa nga bannamukisa basoose okuwangula nga bayita mu kazannyo ka Win School Fees and More Campaign mu nteekateeka eno amasomero agasasuza abayizi ebisale eby'essomero nga gayita mu nkola ya MTN Momo gaateekebwa ku kalulu olw'essomero nnamukisa eriweebwa emmotoka kapiata n'ebirabo ebirala wano essomero lya Lucky Kids Academy lirirondeddwa nga bannamukisa basoose mu nteekateeka eno era ne bakwasibwa emmotoka eno kapyata ne bakwasiddwa Jemaima Karuichi okuva mu MTN ku mukolo ogubadde ku ssomero lino bweyogerere akulira essomero lino Hajjati Fatuma Nandawula Batenda yeebaziza MTN olw'enteekateeka eno gy'agambye nti bayambye okugonza ebyentambula.
Sikuluvani eno yazze nga olina okusasula ne school pay ng'okozesa MTN seza nyo MTN Momo okulaba nino tusasula abazadde baffe school ne school pay. Twafubye okulaba nti buli muzadde yenna akozesa Momo okusasula ne pay code. Abazadde bonna balina pay code era bakozesa Momo okusasula. Tuli basanyufu nnyo ekyaddala kubanga guno omukisa tegusangika ate era tegubeerangawo. Ke mu Uganda ffe tusoose okufuna vaani eno. We are the pioneers kanteke mwako. Tewali vaani endala video niyo nayo tusookedde wano era tuli lucky as just the school missions. We are lucky kids tusangi wano bweyogerere kakajjo mu Buto.
Ye Fred Mukoka okuva mu MTN alabudde amasomero okugoberera ebigenda mu maaso okwewala okugwa mu bafere okubalimbalimba.
Ndera bulijjo bwe tugamba nti bannange temukkiriza muntu kugamba nti owangudde vaani owangudde n'owangudde kiri ennamba tukozeseemu ate tse tetujja kukusaba kintu kyonna kyonna era tumala okukubira nga tugamba nti linda abantu baffe banaaba bali kutuuseeko era n'emmotoka ejja buzzi tetusaba mafuta tetusaba kintu kyonna kyonna eri omuntu yenna alina hiti kyampuliriza directa ampuliriza baleke kukubira ennamba tukozesa emu 03 MB 200 00 00 ennamba eyo bw'ogiraba nga ekkubidde manya ye nnamba yokayoka gye tukozesa era tetusaba kintu kyonna kyonna.
Enteekateeka eno erimu n'abazadde okuwangula school fees za mwaka mulamba nga zo emmotoka zigenda kugabibwa buli lusoma lwa ttaamu. Ate mu nsiko ebyemizannyo omutendesi wa ttiimu y'eggwanga y'abakazi abasamba omupiira ye Shirley Boots ayise ttiimu y'abazannyi 37 abali wansi w'emyaka 17 okwetegekera egy'okusunsulamu abaneetaba mu mpaka ez'ensi yonna. Boots ayise abakwasi ba goolo 5 abazibizi 9 ab'obutanyi 19 kusaabatebye 6 nga ttiimu eno egenda kuyingira enkambi ssabbiiti ejja Uganda yakutandika ne Zimbabwe wakati wa 11 ne 18 omwezi okujja mu mupiira ogw'okukyala ssaako n'okukyalanganira bwe bayitawo yakugenda ku luzannyo lwa ttiimu 16 mu ngeri y'emu ttiimu y'abalenzi emyaka gye gimu 17 ekyagenda mu maaso n'okutendekebwa eno yeetegekereza Africa ez'akamalirizo ezigenda okubeera e Morocco omwezi okujja. Omukwasi wa goolo mu biro Geoffrey agamba nti beetegese okukola obulungi mu mpaka zino.
Twakampinga wano atuze ate okutrainingira ate mpaka za AFCON ezigenda osambibwa ate e Morocco. Abasambi bonna we bali zona position weziri abasambi bali mu traininga bulungi ne ba coach bonna we bali buli technical department weri so abasambi bakoze tamanyi okutraininga ne ba coach ba traininze so buli kimu kigenda bulungi era tubasuubiza nti eggwanga ligendagenda mu World Cup omulundi ogw'okubiri.